ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
Mamadou Ouattara to ɓoki jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sekou jamñol sakraɓe heeɗiɓe. Premier ministre sokel kokkalam mayga wakkati joni on e yesso mbiyenna wondi mbiyenna facintinde heeƴo golle gouvernement auto CCB Bamako, mbiyenna so baali politinkoɓe holliti mbiyen ɗo ngo wawataka fi gollede fodde cagtae transition o pelle haalnane en kay darri laamukoɓeɓe junna wattu transition o raf ndenagoɗa wondi yirwude leydi ndi cikkitaɓe jaadinkoɓe woɓe mbiyenna masimbini famɗi foof yimɓe joyo e ley anniyamaɓe nanngude ngeni dolonge bugu laamu Sego laamu kulukoro toon yimɓeɓe andita ko hoɓe noon mbaɗi polsaɓe ɗiɗon to nara toon. Yewtere meɗen hertande hannde mbiyennana yoɓi dow usine ngaji nebbam Habou Rimo to Kuthiala toon hitande foof ko ɓuuri ɗum ñaji tato e teɓan joni jokkolɓe gollan toon hakke lebbi jeɗɗi ɗum dawran ɗum no mbiyen heɓugol golle rewɓe ɗin woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe aljumare capantati lewru jo hitande 2021 bisimilla sakiraɓe. Ndenno wakkati joni o premier ministre sokel kokkala mayga na yesso CNT facintinde heeƴo golle gouvernement o gueɗe mbiyenna mo gueɗe mawɗe nayyi ɗe gonni mbiyenna simmingol ndenagu dow leydi ndi foof ƴewtagol sifa politicaku e gollirɗe mawɗe laamu mbiyen landilal wuteji heeƴo mbiyen heeƴo huncangol hoore mbiyen jogolal laamu lobbo e talkuru deƴƴere hakkude ɓiɓɓe leydi ndi baali politinkoɓe holliti go heeƴo wawataka fi gollede fadde cakkite transition o tawene pelle halnan en anniya mabɓe yo mbiyen laamukoɓe junna wattu transition keɗɗon heɓen Imrana Kilou Maga e dofasango Oumar Wagalo e Ali Sissé.
Ɗum ɓiɓɓe Mali fou jeeli noon kanko Mamoudou Abdoulaye Dikko gonɗole fedde neɗɗunodire IRD nde o hollitiri wiide kaw wi ɗum e tawede fou koɓe garta haalde toon ko wattu keddiniɗo laamoɓe mbawa golluɗe ɗiɗo golleji fuuro.
Miɗen kasindini e ndenagu, miɗen kasindini e margal lobbal, miɗen kasindini e leydi ndi mu'intine. Ɗati, ɗi woteji makko ɗi wattele muɗum ɗi ɗu ƴewte, sariyaji ɗi joɗɗe muɗum ɗi ɗu ƴewte. Miɗen miili ɗum wona hakkunde. Ɗati, kamɓe huncenede hoore no yawiri. Wajibi jonka ɗati tekkuɗi itte yalla leydi malindi ana heɓa nanngude laawol ngol lotfatako ɗi muɗum.
Ko nayiri bangal adema PSG ɓe kollitiɗo laamo ko hani huncede hoore aran tan ko nayiri bangal ndenagu yalla woteji ɗi ana keeɓa wadde ɗo e hitande 2022 lewru février. Kanko Yaya o wi pelle politique capanɗe joyi kañen kawriti ñalawma hannde o ɓe jaɓata laamu hakkundejo wattu muɗum ɓeyde so ni ɓen kalay ko nangata hakkille.
E juuɗe am min ka ɗati kantiɗe ana hani ittede yalla wotijiɗe ana heɓa landinede ndenago ana hani huncenede hoore ɗo leydi malide e mangal muɗum fuu ana tiiɗi le ñalawma hannde heɓude gouvernement ngaro naɓɓuɗemi ɓeydude sarti laamu hakkunde rew ga so wonko ɓe kaltani min ko nangata hoore miɗen mbawi joddade mi ƴewɗa ɗum le moƴƴere leydi ni saabi min fuu komi tewtita hannde koni woni jan e deƴƴere.
Kanko laamiɗo pelle société civile en ɓeɓe noddita coordination des associations et des regroupement de la société civile o wi wattu joni o laamu hakkundejo wajibi tan ɓeydan wattu muɗo yaade yesso. Adama Traoré o wi ndenago hani hewtede le leydi ndi tafen farde haala woteji haalede.
Omo ɗo wala fuu ko waɗi tafu on kolliti wiide yonki jamarnde woni ko teddi tawi le ñalawma hannde on e rafi ndenago o ana le région ngaji leydi malindi fuu hannde immadaraji fayi hunde wala to kolniɗi ɓeydugol sarti laamu hakkunde rewo ka fayi hunde wawa hadde ɗum. Miɗe landini bangal muɗum jaati miɗen jaɓani ɗum baale société civile ɓiɓɓe leydi mali fuu wonle muɗum.
So ni mo hollitino golleji makko ɗin gori kanko soggel ko kala mayga lebbi jeɗɗi tan o jogi fo tabo ko wiya ko furo.
So ko ɓiɓe leydi ndi donti mbiyen bangal go heeƴo golle kanko mbiyen premier ministre sokel kokkala mago yoɓuɓe fuf mbiyen bangal hewtagol jamma jande mbiyen kabaru cellaɗe ko nande muɗum keɗɗana ko kamɓe heeƴaɓe amen kay yoroso iska seɓani en dofosango Ali Sissé.
Yo amen ɗo kayiɗo sottugol sukaɓe jokolɓe kay tiɗɗala mawɗo so ni wona won dabere mo ɓe keɓani tiɗɗala ɓiliɗo rafi heɓugol golle sukaɓe jokolɓe no région arande o ɗum nafata fay hunde saabu ɗum ni woni ko haɓɓi hoore yimɓe ɓe hande e laamu kayiɗo. Yo amen ɗo semuɗoka miɗen miili somi dokkodiri juuɗe min fuu min tawrama anniya lobbo kulleji ɗi ana wawi waytade so wona ɗum ndu ko tewtite ko heɓtahe ñalawma hande o min debbo jeyaɗo laamu yoroso premier ministre o jogono hakkille yimɓe gurɓe yoroso ɗo huncana hoore ndenago mabɓe o hinno jande sukaɓe mabɓe saabu le oɗo wakkati jande fuu walade leydi malini. To amen ɗo sigaso ɗo rafi ndenago o ka ana haɓɓi hoore sanne sigaso ɗo ila laamu hakkundere o wari e leydi ndi miɗen gondi ñalawma fuu fewɗe tiɗtalaji nawɗiɓiliɗe rafi
ndenago.
Sakiraɓe mbaɗa tutu hakkillaji maɗo dow kabaruji amen bangal bembe amen facebook kayde twitter wadde nde naguna heddi sottude fa hande leydi ndi fa famdi fuf mbi yimbe joyon mbi en masimbinama yon le yontere nde wonande jon en kabbodo be andi taka mbi en bangal hippungoji e on wattu goto to naraton le lamu kulkuru pulsabe di don mbi en yimbe la jon en ben be andi taka masimbini be do ndedo ko don heben adam amadou haydar du fesa ko umar waygol
yimbe la taton keddiki le hen didon wobbe kasen barmi hen dun gal gadara habu wonga hakkune yimbe la wonbe nokku noddirteedo jonke bugu le region segu kani sikita wiyadan gonde jihadin kobe dum wadi bete alkamisar jabbinonde wakande bedo yimbe ndartisina lamo ngallure mabbe de sobe jabanay dum yen nyalom alkamisar kenyen le region kulikoro hakkun nokku noddirteedo banan koroni kani sana koroba wiyama yimbe la joyen kaborde kanyen paliton mobilaji be mbari hen yimbe la taton be barmini joyon wobbe kasen be teti jamarde kala ko be tawi e juude mudum en fur fedde noddirde protection civile to kulikoro to wi yimbe la nayon joyen kaborde kanyen golli o do golle de be tilinde be jukki hendu barmu be ngaddam hopital gabriel touré to narato police ngabe didon kanyi en baraton le soudu commissariat wondu tondu goto wiyama yuwa labi so heddi le hen goddo du yam faale galle mudum tawa so wara non sous direction police ngabe wondu le leddi ndi hollitiri wiide be mbiyebe gonde wadde hen konjaali do faande le o do communiquer be mbiyebe gonde wadde imadraji le region o yela be chakko bandiyagal ko won ton nyalawma hande no
jande du fondaji radio le jogola etadagul basiji de fondation irondel urtel landini nyande noga jidde le rouge ben timmi nyande alkamsar de bamako do noga yon yimbe janginabe be ben jetti sanne ngo mijo latingo sababu be ben sembina bodo mabbe golle denno ele jogola kabaruji e odo wottu tilaji kewdi keddano ko ben idrissa sako du fasto umar wagalo
Boubacar Kanouté njottino kabaruji be do yimbe tilibe janginede jande de fondation irondel kanye irtel ngadi o holliti wiide ebe kani beydude golleji mabbe dino wori yalla ko heewi yottinobe kabaru jande jangine non de do jande wori o wi dum famminibe kulleji kewdi kambe du won ko be totti do hakkilaji mabbe maison de la presse lambi ndudo suddu don tawa kanko banju gudante o holliti wiide dido jandeji ngadama fewde e yottinobe kabaruji be pama hono basiji din gori sabi do wi basiji ana kewi le leydi ndi nyaloma handen o ido basiji siiji kanye ko nande mudum wajibi yottinobe kabaruji be do pama no kani haldirde kanko kedar fedde fondation ironde le leydi mali ndi o wi koni fana mudu faabe jewto yalla hono journaliste be kandirade darne muden martin fay o webe gondi e jokkitade hon dido jandeji be pammina suka be fur no kabaru jande sakade basiji wori ben du so birfitiki le journée mudum en de kokkaton kabaruji micciteden wiido koni fana ndedo jande famminde rajjeji jallini yalla be jawno be cakkirto basiji le kreduji
dunk en kebe hulti wiide lam kuchala woni nokku dido bo usine ngaji mali ko buri hewde dun men yu bangal golle nebam dido ben denno idi billi sanne e habu rimo famdi fuf nyaay toto temen njoy yimbe gollan li majji le hakke ben lebbi jiddi hitande fuf dido usine ngaji latike dun sababu yirewere golleji hono transport e mu ingul sabunle kedano kebe en lodo men kuchala to mare magay du fasango umar bagoli alsisi
so min bo fay ka fu dan wotere ko maro jogi le leedi egypte dun rimo dan mu dun jogi le leedi malini
dido yo halaji kanko Boubacar Sidiki Jabate secrétaire général fedde humnide kabaru bidde e nebam tigaje le ngalure kuchala nde o wisa jewi darne dido golleji ana moni ton sanne
hitane fu CMDT ana wawi sotirdemi ton ngaji malhemere na malhemere sapo rimo nga hikka ton ngaji uyunai sapo ta woni ko o yeyirimi dun sabi soko heewi e nokkule to rimo hebeteno sanne le leedi malindi le hakkune usine ngaji ko buri temdere gondi le leedi malindi heba uttide baafe mudum won nokkule yogaji keburi uttude lewru yaade lebbi didi nga dum heewi fu bettetaako lebbi tati
Boubacar Sidiki Jabate dum faabo jalle ni gondi tondi
sam uttugol dido nokkule min kebi buytude sanne cholu sukab jokolbe iwde kuchala yaade damaji tu na tewtude yaade europe ana haani jabene jonka wiide wattu fu no usine ngaji di golle mudum fuddi le lamu kuchala do tan ko yottoto sukabe ujinai tati teme joyi wonbe bamata e golle mo sarti mudum bamata lebbi jeego yaade lebbi jeddi
yimbe la wonbe kuchala be mbi ana kaja nyaloma hando yalla hono izin ngaji uddudi kan uttirde le nokkule de fu yalla ni yirwina nokku mabbe o
miden jidi ikoma fudita golle sabi izinu tuskoy koy kebe mudu ana fandi jamande ka kebe mudu ana hen kanyu endu sabi idun wayi waddande be golle bedade dum du kalsi ana yahana warta e tapondira jodi mabbe jati sabi gollo be le hen be fu ko hewe mudu fu lam ku chala do je
dum woni ko mariyam mayga hebina ku chala studio tamani
Sidio Tamani do Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe fadama mo yondirde mbiyan jangonda ben odo kabar yura non kita tonno to kita hultama wiide mbiyan hikka do adadu tubo idi wurini demal mbiyan hewtali fey ko rawanen ko e wattu goto o e wi horajo gullirde demal de do yontere wonti wiide e do hakke ujnaaji mbiyan tapande jeenay taruji temede hakke temede jiddi tan ngoni di awa bangal nyamri adadu angere totadi di yu temede didi tapande jeegum e jeenay tonuji do temede jeegum tonuji dontadi horajo gullirde de wutike dun bulandaji yogaji gildi e le gese jijantun dun timita kawar jaban hande mitun don bafsar fu den humpitade dou bemal amet 3w.28.org madu no don jamu 37321 do sare yotre met no magasi sido tamani yotere mede magazine rewbe hande ana fawi do ben yitti mawuri birantal rewbe ben runde afrika nyande 83 go leru jitan 2021 kedano ke ban amsatu gogo tour hew en kire jam sakral
toutes les femmes du mali
do nyaloma on yambine le lidi mali wottumo rewbe nan darta huntangulo hore no haniri seriawol 050 e wi pelle rewbe ko heddi gollede na yalla hinnadi no haniri rewbe lidi mali be holi tibi di yo tabangaluji hatta yargul yeso tabagul seriaji ngadana rewbe be kedanna dambli ummatu so kan woni horejo kafu
so en bami fey misalu e le seriyaji leedi men malindi jati keba andude seriyaji fubba ma di kibaru batte rewbe atawan enen jati njabata di kasen leedi jati woni mo langirta di sobe yew hono misalu seriya 050 o tagal seriyawul 050 gol seriya goddo kasen wonto ngado sababu yalla debbo fu an heba leedi do rema kasen ewi on don seriya lataaki hono yidir enni sabi en kaybata e ngatanta be hakkile du puddore tid Allah rewbe fu yo pille abadan abadin non sabi debbo abada tagal enen ka jetirden dum nena dum tawangal non worbe be ana way hono golle worbe e golle rewbe ko fetcha homo fu ana anda golle mudum abadan abadin e tawangal meden tagal dum du ere biye rewbe wana yimbe jogibe hakille tewede wana gongo fu nena dum fu won e ko seminte tid Allah mo be ngoni e mudum o sanne tawangal ngal
qui est ancré n'est-ce pas dans notre culture
toutes les femmes du Mali
le nokuji goddi leddi men di rewbe kulungu ngadi batu nyande talatare noga jeddi lewru juillet to kayo le cercle masina fanda mudum no yo andude alahali jawdi fedde mabbe de le libi tati taktidi di wakkat juno kay le wakkani karse mabbe na wode ko buri miloji tati kalisi sifa kuma lidi nyamandeji mbawdi latade sababu hinno golleji ke mabbe no haniri to santon rewbe ngallude de pami adi nyande alkamsare noga jene lewru juillet yade sarte fufule cuudi docteur sescom hinade kabar hay gol lende rewbe odo adi o bamama e wattu kawrutal muslim mudun na fawi non do haybugol beengu mo ardi be pelle rewbe be ngadi na wonno ton ardi be pelle rewbe jokolbe e ardi be dinaji e amiri en gure e wi balle de fanda mudun no woni humpitinde faminde jamarande do nafakaaji nawturgol ciudi dogotoro fuf bangal safareji haybugol lende landin gal do kawrutal woni ONG wali e do ittugol jawdi ambassade peyiba dun timta yeter den magazine robe lulirde toutes les femmes du Mali on dit yontra warore